real time.
Come here, trick. Nivani.
ZambianPulse.com.
Shamai. Lazimula kacha. Trust in issue na sanguilemo. So, nefya my love biggie nalisambilemo though na isangilamo. Fya upuba fye fyo na sanguilemo. Since kelo wanzali nimbeka. Halichi uno mutima munteka. I thought school ena nalikoneka. Kanshi ni babili wina ngusa oneka. Umutima wanzi nalikapela. Ichumfwile fyo na salo kubela. And the result napone na mukuchula. Case the day we na inetua kumene. I used to date sapa ya wa case. Nuona bebebe ya pandole na nesu. Si uwanda nini lisa tia case. Nopushamu sana chalo na blesh. Kana pushamu futi gelo na temwish. Je pushamu sana bengi apolwesh. Life yali ati fyonza fyakulwish. Because of what cute bali wakulwila. Kana kamona ryose. Na letuma nga katike sapa. Kamwachmona nga kwachmo kupena. Nga nachpena. Akesi tetene na iwe tuwa kumene. Nish paku ingila mula ufukule ipima. Walole shapo noko ufuma nish. Bagero bate mwaka ingole chitik. Kani webo fieba leshmik. Kani fio love nish ya mapulesh. Hawe nish love feta vesh. It's either pande ya kuisavi. Nangu bigi mande ya kufshim. Nolo nsale poku join a mzim. Thani ukonka nyapo muli fifia ushilu. Heartbreak deal ya dine na kutemwa. I guess the day when I ine tuwa kumele. Na temwisha vena nalo bubu chush. Joke weze chita no kuna tibuf. Mwila mula ndapo umwaka full of boots. Ekero na temo umfuali na masut. As time goes on nyelo na pamona. Teli ni gelo hobe holi ya pamona. Napa kwamba nalikwebele ufide wakula. Teli wali neftala lelo wamona. Katapaba na mayo uchuranga nalikweta chance ya kubo pabons. Jama love wifi tafyankafi. Songa mwambo na mule ntambafya. Mule pitafya mwile kandave. Hakestete wena inetuwa kume. Mena postcards. Kopala high smart style. Kwa sile ziva Natasha la high PMS. Bash Joe. Elash Tapo. Future EJ. ZK. Mali Wouts. Nava Hepo. Nava Champion. Inga tavari pota puta. Ena shira wakono punda. Slim Mage. CK. Ela Sensei. Mavela SKD. Zio De Bridges. Ela Stini. SK. Mwema Top Crew. Zimur. Chilman. Na iwe Zinzin. Era cash cash, siri mutovu era master.
Yakila flavor the masterpiece. DJ Luna. Now mix them beats and bread it up and focus to show them how them ranting.
Download it from ZambianPulse.com.